chumwa dharani ma. Minataka waumie, baby nikisia dharani ma. Minataka waumie, doo salale. Nidekeze kama mtoto, ukitaka nibebe mgongoni, nifunze kutembea. Akitoka mama, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, yo my happiness. Wakitoka wazazi, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, yo my happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto, ukitaka nibebe mgongoni, unifunze kutembea.
Slicer.